ukhulule kamoya wami ngivulekile thina abashaye bengoma sonjeni zulu ukhulule kamoya wami ngivulekile thina abashaye bengoma sonjeni zulu 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 ukhululeka moya wami ngivulekile thina abashaye bengoma sonjeni zulu sizindilo sezali somhlabeni wathe wasona ndisa ngokuthula kwami sizindilo sezali somhlabeni wathe wasona ndisa ngokuthula kwami sizindilo sezali somhlabeni wathe wasona ndisa ngokuthula kwami ukhululeka moya wami ngivulekile thina abashaye bengoma sonjeni zulu ukhululeka moya wami ngivulekile thina abashaye bengoma sonjeni zulu sungi samba no mari sonjeni zulu sokushaya ngani sonjeni zulu sungi samba no mari sonjeni zulu sokushaya ngani Sizongene zulu samba nojoha Sizongene zulu sobushaya ngana Sizongene zulu samba nojabe Sizongene zulu sobushaya ngana Sizongene zulu selimindilo Sizongene zulu sobushaya ngana Sizongene zulu ukhululeka moya wami Sizongene zulu abashaye bengoma sonjeni zulu ukhululeka moya wami ngivulekile thina abashaye bengoma sonjeni zulu Sizindilo sezali somhlabeni wathe wasona ndisa ngokuthula kwami Sizindilo sezali somhlabeni wathe wasona ndisa ngokuthula kwami Sizindilo sezali somhlabeni wathe wasona ndisa ngokuthula kwami ukhululeka moya wami Sizindilo abashaye bengoma sonjeni zulu ukhululeka moya wami Sizindilo abashaye bengoma sonjeni zulu Sizindilo zulu sobushaya ngana Sizindilo zulu Samba no mari sizongene zulu sobushaya ngana sizongene zulu samba no mari sizongene zulu sobushaya ngana sizongene zulu samba no joha sizongene zulu sobushaya ngana sizongene zulu samba no tafu sizongene zulu sobushaya ngana sizongene zulu selimi Sen ye